Gogo Maga
Mi Zu Chu 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 Chu.
Are you alive?
Waite ni wambea kwa kusini na mashariki waje kuona bado niko nawe. Waliongea eti mbali si hatufiki, ikiwa choko waka mizima we wako chungu minaona kengeza. Yani hono unavyo nikoleza, wanatapika nyongo penzi hawajaliweza, na kusifu kibongo na kusifu kingereza. Muchuchu muchuchu shiti shiti banana punga mkono tu, na kuomba baby si mama leo yako sikuku, nikupakulie minyama upite na huku. Wasokupenda wakere sana, unijie kwa mbwembwe
unainama,
waonyeshe
unainuka
ama
unaigusa afka mauna
shionge fena jonto
unainama
madegeshe
unainuka.
Unaigusa
afka mauna
shionge fena jonto
unainama
madegeshe
unainama.